ZLouder.com.
Rockston, Nora John. Ni wandani waniuza kutine kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbango sana bankuleza wede wede mbele gabasaga. Niti uli wanyami nivele gabasaga. Swag on lock, munga nilu masel. I don't give a damn, all I'm pussy na masela. So sexy, na life in a sela. My role model was a janky. So like, manani sumuna na bakaji. Okay, piti semu, moyo wateli wankana na laki. Yopanga vishiriki, tosa, faga machine pakati. Kuko bioko, opinion ina inegwa nyogo. Salari kireti ya bugogo. Na change it go low, but I'm tango. I'm sorry, I'm so good. I'm getting so good. I'm going to come to Moko Moko. I'm going to go to Land for Poko. I'm going to go to Leta Masho. I'm going to go to Soko. Basopani wa dani wa niuza kutine kole wa chisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbango sana bankuleza wede wede mbele gabasaga. Niti uli wanyami nivele gabasaga.
Kwenye matunko tule puisha nyalolela mpepe nsunko. Anyway ni kutamba ule isuka sana munina. Na kupapata ni pabantu mulila. I don't care ya shandinwi nubwadwa na nguvu shote shandelwila. Naona ikakaleva sinsi katwishi. Nga fibiongo fiena nshitina kashishi. Kontolo la mlaiki finsi. Fiba mudala mwilenga nduso mchinsi. Nisi mufaya mbesha. Yonse mulila tiyo ni mpesha. Nalipupa ni fifine na lelo munje bende wela. Fujukumatunda macha. Fujukumatunda macha.
Basopani wadani wani uza kutine kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbango sana bankuleza wede wede mbele gabasaga. Niti uli wanyami nivele gabasaga.
Jumbo.
Exclusive to ZLouder.com.